Asamba flocho, asamba record, asamba record. Ngiphethe nabantwana abaningi, shu, ikafula eligcwele kushushu. Asenzi izinto konakala, senzi izinto kubonakala. Ngiphethe nabantwana abaningi, shu, ikafula eligcwele kushushu. Asenzi izinto konakala, senzi izinto kubonakala. Ngiphethe nabantwana abaningi, shu, ikafula eligcwele kushushu. Asenzi izinto konakala, senzi izinto kubonakala.
Baby.